Big ups to IP
Box, Zambi Music Club. Dots.
Nako ya hambidi, Tiak.
You know me, Atishani. Wano mulosa.
Kati kuzanka la kuzanka gendi za zanka iwe. Nango bivute wajika leza ni mavuna iwe. Cause you too much. Too much. Kati kuzanka la kuzanka gendi za zanka iwe. Nango bivute wajika leza ni mavuna iwe. Cause you too much. Babe, you too much. Too much. Cause you too much.
Tiak, efongo mfisha na matu yanda ya teta na mfapo. Ala teti mbepo mutima wandu yu baliwe walifapo. Nali mwana wa makevunga haipapula. Maso mafia mafashono kuibepula. James Gawali yako kupunda pevula. Kukenza ama wai ama vulu nevula. Ilanga Yesu kumuchima wa minenzala. I got no mess, I think indi kula. Batula ndesha paka lafu ya kula. Now I got much love for you in the epic.
Kati kuzangala kuzanka gendi za zanka iwe. Nangu vivute panjikaleza ni mavuna iwe. Cause you too much. Cause you too much. Babe, you too much. Too much.
You too much, kuchira 3 months. Nangu favuti ambamu relax. Panduli plika yobe, aweta kwaba. Nalikutema mami, ifofine waba. Niroyo my best piki. Panundi shifuaya puna side chiki. Wazakamba wazalesa, bati kusaka wina ine siniza yesa. Bantu ama la vinge upela. Deo mfakwati ndende la pamwela. Yonse nipeseka ningo faula. Bati ndio wa festi no kuyelela.
Kati kuzanka la kuzanka gendi za zanka iwe.
Niza zanka iwe.
Nango vivute wajikaleza ni mavuna iwe.
Ine nifuna iwe.
Cause you too much. Too much. Kati kuzanka la kuzanka gendi za zanka iwe. Nangu vivute wajikaleza ni mavuna iwe. Cause you too much. Babe, you too much. Too much.
ZambiMusicBlog.co.
Cause you too much.
Ayo, see, we'll be giving the volume.